Westside Music
Club.net. Bantu Badwele, TFE Family
Record.
Hello dear child, say hi to daddy. Utunituma upunzile aze child. Pena waona light, pena waona diaki. Pena nguulila, pena nguuseka. Umoyo nisoche, vena boku konda, vena boku zonda. Na bantu nisoche, ngati sana kuposhe. Bera umuposhe, you gotta pay attention. Malekcha ni zaolo, bakulu bali bonse kuliwe ni makolo. Charo ni wa people, you gotta be strong. Dava life is never simple. Ni pushing a daily full uchi mwana chanzelu. Pa class one day is akapasa. Ine ni fight ya kuti ukangale munche. You also do the same, bazukulu banga bakangale munche. Do this for me, mutima wanga ukatushe. Sininga kupise pachalo pali mapresha. Chirikuliwe kusipangira kolesha. Ukapua lala life ikupesha. Careful na vyeo chaya treasure. Kale.
Sama kuzugacho daddy. Sama kuzugacho mami. Sama kuzugacho daddy. Kuzugacho mami. Kuzugacho daddy. Sama kuzugacho daddy. Sama kuzugacho mami. Sama kuzugacho mami. Kuzugacho daddy. Kuzugacho daddy. Sasa kuleka ulile. Sasa kuleka futike. Olo vindu vika vuta. Sasa kila sakila sufanika na mulina. Ewe chito ni kukula bebe.
Uka kwanya muka ngauli la puja. Kazi tulukusha. Wandu wa ulesi wa mwali la wosa uka. Kuchechi uzienda. Kuskulu uzienda. Kuli wangongole masagali uzitenga. Make your life straight. Imangala yopenda. Make yourself busy. Kea funa majizi. You got a bright future. Ufanika kupisha. Pazaka pela bali. Ufanika kupita. Veufu na sanga. Noti kwa lolo muela. Ejavange na sanga. Vintu vikavuta. Get you on your knees. Noti vamumanganga. Na papa ya please. You are so special, suunga ngale trash. Uga mamu and dad by your side. You better pray before what I decide. Uga ngala weka kumbukila daddy.
Sama kuzugacho daddy. Sama kuzugacho mami. Sama kuzugacho daddy. Kuzugacho mami. Kuzugacho daddy. Sama kuzugacho daddy. Sama kuzugacho mami. Sama kuzugacho mami, kuzugacho daddy, kuzugacho daddy. Sasa kuleka ulile, sasa kuleka putike. Olo vintu vika vuta, sasa kila sufanika na kulila. Ewe chito ni kukula. Sasa kuleka ulile, sasa kuleka putike. Olo vintu vika vuta, sasa kila sufanika na kulila. Ewe chito ni kukula bebe.
Sama
kuzugacho daddy. Sama kuzugacho mami. Sama kuzugacho daddy. Kuzugacho mami. Kuzugacho daddy. Sama kuzugacho daddy. Sama kuzugacho mami. Sama kuzugacho mami. Kuzugacho daddy. Kuzugacho daddy. Sasa kuleka ulile. Sasa kuleka putike. Olo vintu vika vuta. Sasa kila sufanika na kulila. Ewe chito ni kukula. Sasa kuleka ulile. Sasa kuleka putike. Olo vintu vika vuta. Sasa kila sufanika na kulila. Ewe chito ni kukula bebe.
Yeah, so ini jache ya kwa wati Vokamba vizivambili pati Vasalo zaka spunzi lila cheweka.
Downloaded from Westside Music Blog.net.